It's a brand new, one. Boy King Bizo. Alongside Dansei. Echo Mobs. Zambian Chowde.
My enemy. Wanganja mimono. My enemy. Wanganja mimono. My enemy,
Dr. Misaboy umufeka distance. Ukali ukula zezelo eza discuss. Ne waka kushenune na meno utwa. Just focus on yourself usike waba utwa. Yeah, marija sunavete kilwe ki disciples. Laki ya unwa niye na ituse psycho. Chole fani kamitambela nga famita. Kuna kuseya mwene luseela nga kamita. Ni wanikuli maene mikima jizi. Chole fani kaipea nga fama busy. Toy, anisaifu kuchualo.
Wanganja mimono. My enemy, wanganja mimono. My enemy jina kuliana. My enemy jina kumana. My enemy jina kujolana. My enemy wanganja mimono. My enemy, wanganja mimono. My enemy, wanganja mimono. My enemy jina kuliana.
Bini visa valikani kona baba inzipati. Ni hopeless and next people na baeza guiding. Movement yeta tama ya fataking. Eni basu wata inge phone kima setting. Baba takuza maya kula kari katulo. Na baona kale bakari natulo. Nifitire kale basa inzipilo. Niseyanga nivona mwapiru kilitongwani. Learn from the past ni kupunda wakwani. A fake people got an image to maintain. Real people just don't care. Possess this angalutoyo kima setting. Waziva fake people.
My enemy.
Zambian Chowde. Zambian mwana wa
mpiala. My enemy.
You know this.
Wangenja mimono. My enemy jina kuliana. My enemy jina kumana. My enemy jina kujola na. My enemy wangenjina mimono. My enemy. Wangenja mimono. My enemy, wanganja mimono. My enemy jina kulia nao. My enemy jina kunwa nao. My enemy jina kujola nao. My enemy ngwange jina mimono.
One pausipa KM Afro Cast. Yeah, yo boy, Bizo Wansa Marco. Rashkadi Wawira Asia walipa mahiru. One more time. Red Bat Mamulamba. C4 Star.